Erokamano, mokwongo wakaw thuoloni mondo walem e kawachaki ne Nyasachwa modak kapanda mar Israel. Wagoni erokamano odhiambo mar sabato ni Nyasaye mangima. Isebedo kodwa koa e sabato mokalo nyaka kawuono. Wakawre waduto waketo e lweti Nyasaye ni mondo ibed kodwa. Ting'wa malo jomadongo gi jomatindo Nyasaye, kibedonu Nyasaye to wabedo nyithindi. Wadonjo e chenro mar odhiambo mar winjo wach maber moa kuomi Nyasaye. Bed kaka korwa kichako kodwa nyaka ang' watieki, nikech ma e sayowa e nying maler, nying Wuod Yeshua Mesaya. Amen. Nyathi Nyasaye, en sabato mapok obet nyaka ne piny chakre, kendo en sabato mar Nyasaye, ma Nyasaye osetimonwa ng'uono mwachako wadonjo odiechieng'ni ma kawuono. Wagoyo ni erokamano malich ahinya, kendo adwa nanyisi ni thuon wach mane wadwa wuoye kawuono en ni to ang'o momiyo Nyasaye nochweyo dhako gi dichuo. Why did God made male and female? Kinde mang'eny wasebedo ka wadonjo e raha mang'eny, kendo adwa nanyisi ni raha noselal gi ji. Raha osedhi gi ji mabor. Raha osetimo ne ji gik maricho richo, momiyo singruok mar jachwech momiyo nochweyo dhako gi dichuo ok odonjo kare, kendo miyo jachwech owang' kodwa. Adwa nanyisi e wach moro kwasomo buk mar Ngeche 21 verse 17, mondo iwinjie gima raha timo ne ji, eka nyisi ni Nyasaye ne nigi chenro maber kanochweyo dhako gi dichuo, kendo nitiere gimomiyo nochweyo gi. Ma adwa nanyisi. To kapok agi kanyo, we anyisi ni raha osemiyo ji ariyo manochwe obedo gi chandruok. Raha osemiyo miere mang'eny odong' gunda. Raha osemiyo geche mang'eny odong' koum gi tandarua. Raha osemiyo ji mang'eny odong' kodhier. Wanyisi kasomo buk mar Ngeche 21 verse 17, winje gima Biblos wacho. Solomon kane ndiko noneno gik malich, omiyo kata ka wasomo buk mar Ngeche 21 verse 17 wacho ni ng'amohero tuga, ng'amohero tuga kende nobed jachan. Wasom ni go e loko manyoro mondo winjie gima raha en gi gima raha timo ne ji. Biblos ma Nyasaye wacho kisomo Ngeche 21 verse 17 ni ng'at mohero raha nyaka bed jachan. Adier, ng'at mohero kong'o gi chiemo mabeyo ok nyal bedo gi mwandu. Nyathi Nyasaye, raha osemiyo ji ariyo manochwe mondo obed ka konyore kinde duto osekethore. Raha osemiyo ji ariyo manochwe mondo kale chandruok kanyakla, mondo obed gi dominion over all creatures, obedo gi pogruok. Omiyo Nyasaye iyo wang'. Adwa nanyisi wach moro, nyathi Nyasaye, ni yiena asom ni buk mar Chakruok 1 verse 28. Biblos ma Nyasaye wacho niya, Chakruok 1 verse 28 wacho niya, wachak ni gi 27. Kathuon wach mana dwa wuoye en ni ang'o momiyo Nyasaye nochweyo dhako gi dichuo. Chakruok 1 verse 27 wacho ni kamano Nyasaye nochweyo dhano e kido machal kode, nochweyo jogi dichuo gi dhako, mi nogwedho gi kowacho negi niya, beduru gi nyithindo mang'eny kendo pong' piny, ubed gi teko kuom piny kendo urit rech manie nam gi winy mae polo kod gik mangima duto manie piny. Nyasaye nomedo wacho ni dhano niya, inamii cham kod olembe duto mondo obed chiembi, to lee gi winy kod gik mamol duto to namiyo oboke mondo cham. gima adwa ni winj jawinjo en ni mino gwedhogi kowacho nigi niya, beduru gi nyithindo mang'eny kendo pong' piny, ubedo gi teko kuom piny kendo rit rech manie nam gi winy manie polo kod gik mangima duto manie piny. Man was created to have dominion over all creatures. Ma ne timore mana ka gin gi chiege. Nyasaye nochweyo dhako gi dichuo mondo ginyuolre gipong piny kendo mondo gibed gi teko kuom piny kendo girit rech manie nam gi winy manie polo kod gik mangima duto manie piny. Mano wach achiel momiyo nochwe dhano. Adwa nanyisi ni dhano oseketho singruok mane Nyasaye oketo kode e pudho mar Eden. Dhano oseketho singruok mane Nyasaye oketo kode kochwegi dhako gi dichuo. Dhano oseketho singruok to mana kokalo kuom raha. Wasomi e buk mar Malaki winji, adieri dhano oseketho singruok. Dhano ketho singruok ma Nyasaye oketo e kinde kode. Malaki 2:14, Biblos ma Nyasaye wacho niya, ni tadwa nanyisi nyathi Nyasaye ni kopo ni iseketho singruok ma wiyi wil gi jaodi, iseketho singruok ma wiyi wil gi chiegi, iseketho singruok ma wiyi wil gi chuori, awinji gima Biblos wacho. Malaki 2:14 wacho niya, to eka pod ng'ato ka ng'ato kuomu penjo gimomiyo otimo kamano. Ruoth Nyasaye dwoko niya, mano timore nikech useketho singruok mano utimo gi mon mane ukendo kapod un yawuowi. Ne gin mondeu to useketho singruok mane utimonegi. Kata obedo ni ne usingoru e nyim Nyasaye ni ok unuwegi kamano, donge Nyasaye notimou ringruok achiel kendo chuny achiel kodgi? Donge otimo kamano mana ni mondo wabed gi nyithindo maluwo Nyasaye adieri? Kuom mano, nyakuritru mondo kik ng'ato kuomu keth singruok manutimo ni dhako mane ukendo ka en wuowi. Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto, ma Nyasach Israel, owacho niya, amon gi weruok manie kind dhako gi chuore. Ok berna ka ng'ato timo gima rach kamano ni chiege. Emomiyo ritreuru mondo ng'ato ka ng'ato kuomu kik tim tim marach kamano ni chiege. Nyathi Nyasaye, winji gima Biblos wacho. Kane pod itin kendo kane idonji e keny, nitimo singruok gi jaodi manihero. Minyise ni ok kaniweye, bedie rach, bedie ber. Obet nade kawuono iketho singruok manitimo gi chiegi? Biblos wacho niya, ma en duond Nyasaye. E buk mar Malaki 2:14, Biblos ma Nyasaye wacho kama, wacha kasom ni godichiel nyathi Nyasaye. Ang'o momiyo uketho singruok manutimo kapod utindo kudonjie keny? Ang'o momiyo uketho singruok manutimo gi mondeu kano unyiso gino kano we gibedie mer, bedie mor, kata bedie ni rach? Ubet nade kawuono iketho singruok? Ng'eni kiketho singruok manuketo gi jaodi kukenduru, Nyasaye ok be ok mor gi wachno. Nyasaye biro miyo uchwat. Jaodi manukendurugo, ritrego urarita. Kik raha mag pinyni kal kodi. To ka raha okalo kodi nyathi Nyasaye, ang' nasom ni gima raha timo ne ji. Singruok manitimo gi jaodi kik ikethi. Malaki 2:14, Biblos ma Nyasaye wacho niya, to eka pod ng'ato ka ng'ato kuomu penjo gimomiyo otimo kamano. Ruoth Nyasaye dwoko niya, mano timore nikech useketho singruok manutimo gi mon mane ukendo kapod un yawuowi. Ne gin mondeu to useketho singruok mane utimonegi. Kata obedo ni ne usinguru e nyim Nyasaye ni ok unuwegi kamano, donge Nyasaye notimo uringruok achiel kendo chuny achiel kodgi? Donge otimo kamano mana ni mondo wabed gi nyithindo maluwo Nyasaye? Kuom mano, nyaka uritru mondo kik ng'ato kuomu keth singruok mane otimo ni dhako mane ukendo ka en wuowi. Kendo Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto ma Nyasach Israel owacho niya, amon gi weruok mani kind dhako gi chuore. Ok berna ka ng'ato timo tim marach kamano ne chiege. Emomiyo ritreuru mondo ng'ato ka ng'ato kuomu kik tim gima rach kamano ne chiege. Nyathi Nyasaye, ang'o momiyo itimo marach ne jaodi? Ang'o momiyo itimo marach ne chuori? Ang'o momiyo itimo marach ne chiegi? Ang'o momiyo singruok mane utimo kode kapod uchako dak, kakok uchako dak, nokethore ma singruok nolal nono? Jehova Nyasaye wacho ni omon gi weruok manie kind dhako gi chuore. Umon gi weruok manie kind dhako gi chuore manosetimo ringruok achiel. Kano usetimo singruok gi jaodi, daguru gi kwe, beduru gi hera. To kupo, nirade kal kodi, nyathi Nyasaye, to nasomo ni e buk mar Ngeche. Wach mo nasomo ni e buk mar Ngeche ka, wacha kanuo ni e dichiel. Ne en Ngeche, 21 lwesa 17. Biblos ma Nyasaye ne wacho ni yande, ng'at mohero raha nyaka bed jachan. Adwana kodi ni kiketho singruok manutimo gi chiegi kuchako dak, mi donje raha. Ngeche 21 lwesa 17 wacho ni ng'at mohero raha nyaka bed jachan. Adiera ng'at mohero kong'o gi chiemo mabeyo ok nyal bedo gi mwandu. Ok nyal bedo gi mwandu. Ok nyal bedo gi mwandu nyathi Nyasaye. Omiyo kara adilal kodi, ma wiwil gi singruok manutimo gi jaodi, wanyithi nyathi Nyasaye, ichomo dhier, kendo mwandu ni dhilal duto. Wachaka som ngeche no, 23 kwes 20. Biblos ma Nyasaye wacho ni yande, kwa somo ngeche 23 kwes 20. Niki kibed e kanyakla mar jokong'o gi jowuoro. Nikech giko gi en mana dhier. Ka tich ni en mana chiemo gi nindo, to nyaki wuoth duk. Ageno ni wawinjore nyathi Nyasaye. Niki kibed e kanyakla mar jokong'o. Kiki bed e kanyakla mar joraha. Kiki bed e kanyakla mar jowuoro. Mawi iwil gi odi. Mawi iwil gi chigi manu chako godak adieri. Ii winjo kawa somo buk mana Malaki. Ariyo wesa paga ngwen. Ka Biblos wacho ni amon gi ng'ano maketho singruok mane gitimo gi chigi ka gichako dak. Mano Jehova Nyasaye mane wacho kamano. Amba nuna nyisi ni kupo ni raha delal kodi. Winji kima Biblos wacho. Ngeche 23 kwes 20. Niki kibide kanyakla mar jokong'o gi jowuoro. Wachaka medi ni gini gi joraha. Nikech giko gi en mana dhier. Ka tich ni en mana chiemo gi nindo, to nyaki wuoth duk. Donge neno kidhi wuoth duk nyathi Nyasaye. Dak irit dak kaka no timo singruok e mbele jachwech. Kuwacho ni kata ber kata rach ok nuweru. Rit mana odi nyathi Nyasaye. Ye na chaka par ni wach moro nyathi Nyasaye. Ni Paulo binundiki e wach ni. Kendo ma miyo wa understand better the relationship manture between the Father and the Son. Apostle Paul wrote related to this kwa somo buk mar jo Efeso 5 verse 22. Efeso 5 verse 22 nitire gi wach moro. Wawinje gima ni Paulo wacho mondo wang'e the relationship mantiere e kind baba gi nyathi, the Father and the Son. Omiyo ka wasomo gi nyathi Nyasaye, wachikru ito matut mondo wawinj gimiluongo ni chwech mar dhako gi dichuo e puodho mar Eden. Singruok manutimo gi jaodi kikikethi nyathi Nyasaye. Ni mar kitimo kamano, ok en gima ber ni jachwech. Idwaro ni wasik kawadak gi hera kinde duto. Wasik kawa herore ng'ato gi ng'ato, moloyo to e jomodak e yot. Mondo Nyasaye kik bed gi mirima kumwa kawaweyo singruok manwatimo kawachadonjo e keny nyathi Nyasaye. Jo Efeso nigi wach moro, wasom ni chuth. Buk mar jo Efeso Nigi wach moro ma wasom nie Joefeso abich wes pradeg ariyo Biblos ma Nyasaye wacho niya owacho nitie adiera maduong' mopondo e wachni to aneno ni owuoyo kuom Kristo gi kanyakla mar jomoyie kuome to un bende oyo kuoma kama ng'ato ka ng'ato mondo oher chiege kaka oherore owuon kendo dhako ka dhako bende nyaka luor chuore emomiyo kane wasomo buk mar Malaki nyathi Nyasaye to ne wayudo ka Biblos nyisowa ni kik waketh singruok manotimo gi monde wa ka wachako dak buk mar Joefeso 5:32 be nyisowa nitiere adiera maduong' mopondo e wachni to aneno ni owuoyo kuom Kristo gi kanyakla mar jomoyie kuome to un bende owuoyo kuomu kama ng'ato ka ng'ato mondo oher chiege kaka oherore owuon kendo dhako ka dhako bende nyaka luor chuore ni ka ok watimo kamano to mana kaka nwasomo e buk mar ngeche 23:20 ni ng'ano mohero metho mohero madho kong'o mohero mana chiemo kende nyaka wuoth duk omiyo nyathi Nyasaye adwa nanyisi ni ka wasedonje keny to wabed kwarito singruok mane watimo gi jogo mane wadonjo godo e keny mondo Nyasaye kik bed kodwa gi chuny malit mondo Nyasaye kik miwa kum wabed abeda ka warito singruok mane wadonje gi jogewa mane wadonjo go dak kamano nikech mano e maber ne jachwech yena achaka somni buk mar Joana 17:20 nigi wach moro ma adwa nasomni nyathi Nyasaye ka Biblos mar Nyasaye wacho ni ok gin kende ema kwayo nigi to akwayo bende ne jogo moyie kuoma Joana mokwongo 17 First John nigi wach moro mnyaka wawinji no en Joana Injili 17:20-23 Biblos ma Nyasaye wacho niya 17:20-23 ni ok gin kende ema kwayo nigi to akwayo bende ni jogo moyie kuoma nikech wach malando ni wuora ni mi gibed achiel nikech wach magilando wuora mi gibed achiel kaka in kuoma kendo kaka an kuomi e kaka bende gibed kuomwa mondo piny oyie ni in ema niora asemiyo giduong' mane imiya mondo gibed achiel kaka wan bende wan achiel ka an kuomgi kendo in kuoma kamano gibed malong'o nyaka chop gibed achiel chutho mondo piny ong'e ni niora kendo ihero gi kaka ihera adwa ni Paulo kandiko ka gini ne puonjowa kuom the relationship mane nitiere e kind Kristo gi wuongi relationship machalo kamae ema ne dwaro ni mondo obedie kind dhako gi chuore bende gibedie achiel kinde duto mana kaka Kristo bende nobedo achiel gi wuono mare e kaka wan bende onego obedie achiel gi Kristo ndo bende to onego obedie achiel bende utewa kinde duto omiyo ka wasomo buk mar Joana no nopuonjwa about the relationship mane nitiere between the Father and the Son buk mar Joefeso 5:22 nigi wach manyaka bende wasomie Joefeso 5:22 Biblos ma Nyasaye wacho niya Abich prario gario, biblos manyo sae wachonia. Unumon, luoluru chuu, mana kaka uluru Kristo, nikechidi chuo ewi dhako, mana kaka Kristo ewi kanyakla marjo muyye kuome. Ma en ringre, kendo en jawar mare, kumano, mun nyaka winj chuo gi weche duto, mana kaka kanyakla majo Kristo winjo Kristo. Un chuo, heruru mondu, mana kaka Kristo noero kanyakla marjo muyye kuome. Muchiwa ngimane nikech en. Beduru giwinjuru kekindu kumiyogo Kristo duong. Mano kwa chikure prayo gachiel. Beduru giwinjuru kekindu kumiyogo Kristo duong. Unumon lururu chuo. Mana kaka uluru Kristo. Nikech di chuo ewi dhako. Mana kaka Kristo ewi kanyakla marjo muye kume. Ma en ringre. Kendo en jawar mare. Kumano, mon nyaka winj chuo gi e weche duto, mana kaka kanyakla ma jo Kristo winjo Kristo. Un chuo, heruru mondu, mana kaka Kristo noero kanyakla mar jo muye kuome. Mochiwo ngimane nikech en. E piny Nyasaye kisomo Johana 10:10, wacho ni jakuo biro mana mondo kwal kendo mondo neki. Andase biro mondo amiyo ngima kendo bed ngima moromo chuth. Emomi winjo ka buguno wacho ni ande, ikumano, owacho ni, ojofisa bichno, kisamo prayo gauchel wacho ni, ne ochiwore kamano, mondo puode, ko luke gi pi, kendo gi wach, mondo kao kawe ubedo mare, to ubedo giduong, kendo maler, maonge chilo, kata jowro, kata gimora mora, makamano. Chuo nego hermonde gi, mana kaka gero ringre gi giwegi. Ng'at mohero chiege ohero ri owuon. Onge ng'ama ok dwar ringre owuon. To opidhe kendo rite. Mana kaka Kristo bende rito kanyakla mar jo muyie kume. Nikech en ringre owuon. Nyathi Nyasaye, Biblos jiwowa ni mondo waher mondewa. Wan joma chuo. Biblos jiwo joma mine ni un mon. Luoruru chuo. Mana kaka uluoro Kristo, nikech di chuo ewi dhako, wawe donji raha nyathi Nyasaye. Gima ywago en raha. Raha oseketho kuonde mang'eny nyathi Nyasaye. Raha osemiyo mon mang'eny wigi wil gi luor muonyo gi mi chuogi. Raha osemiyo chuo mang'eny wigi wil gi hera muonyo gi mi monde gi nyathi Nyasaye. Adwa nanyisi ni her chigi mana kaka Kristo noherou, kendo mana kaka Nyasaye noherou. Mochiw wede chiel ma mederma ma neonge ketho mondo tho mondo waduto yud ngima kendo bed ngima musiko manyaka chieng. Ra kiklal kodwa nyathi Nyasaye. Ra kiklal kodwa. Adwa nanyisie wach moro. Ni raha ketho kind ng'ato gi jachwech. Ra no ketho kind Daudi gi Nyasaye. Kawa somo Samuel marareyo, wawa somo ni chuth. Raha miyo singruok mekindwa gi monde wakethore. Raha miyo wadonjo engima mokunjore wabed godo. Samuel marareyo, apaga chelo esa reyo. Samuel marareyo, apaga chelo esa reyo, Biblos wacho niyam. Apaga chiel wesario. Wacho niyam. Ching moro karisa dok donjoe. Daudi noe kitandane moi noyudo yueyoe. Mugote ewi tat ode. Mino poko neno dhako moro kalwokore. Nen dhako majabera hinya. Daudi nopenjo wach dhako no. Mino duoke ni en Bathsheba. Nyar Eliam machiuria jahiti. Eka Daudi noro joote mondo ome. To kano biro no terore kode bange no doke ode. Dakono no mako ich. Minoro ni Daudi wach kunyise ni enegi ich. Daudi noro ni Joab wach ni ha. Urna ure jahiti mi Joab noro ure ir Daudi. Daudi neno. Dhako ni motero rekode nyathi Nyasaye
Akuru winji, kwa somo Samuel mlarayono, apagariyo wesa berio. Biblos manya sanya wacho niya, eka Nathan na wacho ni Daudi niya. Ine ngatono, rutne sanya manya sachi Israel wacho kama, nea yiri mondi bedu ruoth Israel, kinuna resi elwetu Saulo. Na mi ot ruothi, kodu monde bende ubedu magi. Kinuna mi dhod Israel gi dhod Judah. To kata dabe ni manopod tin, to da medi gik moko moloyo mago. Mara ngoni chaya wach nyasaye. Mitimo gima ok longu ne. Isenego ure jaiti kum golo chik mondo tho elud jo Amon. Kendi se kao chiege mobedo chiege. E momiyo kuro lweny ok nurume doodi. Nikechi se chaya, kendi se kao chiuria jaiti obedo chiege. Ethi nyasaye, raha. Nomiyo Daudi ogombo dhako ni motirore kode. Raha, kuro miyo nyasaye or Nathan kum Daudi, kendo ninje wach manu nyise. Nieka Nathan na wacho ni Daudi niya. Ide ngato no, kutu nyasaye manyasachi Israel wacho kama. Nea yiri mondi bedu ruoth Israel, kendo na resi elu Saulo, na miyo odu ruothi kod monde bendo bedu magi, kendo na miyo dhod Israel gi dhod Judah. Kradabe ni manopore ten. Na medi gik moko moloyo mago. Mara ngoni chaya wach ruoth nyasaye. Mie timo gik maoko longu ne. Ise nego uria gija hitiko mgolo chik mondo tho e ilo jo Amon. Kino ise kao chige mubiru chiegi. E mumi yokoro luenyo kunuru medodi. Nikichi se chaya kindi se kao chi uria jaiti mubiru chiegi. Pinya saye kiwinji ya wachane. Raha, nomi Daudi donje wach malich. Raha, noketho the relationship manentire kin Daudi gi jachwech. Jachwech nomiyo Daudi gik moko mathoth. Nomiye mon mang'eny. Nomiye gik malich. To nikech gombo gi raha, Daudi ne pod ogombo dhakoni motirore kode ma omiyo dhakoni ich. Adwa na nyisi nyathi Nyasaye. Adwa na nyisie. Ni kikiti gi power ni to bring others down. Kikiti gi power ni mondi duok jomoko piny. Rit mana odi. Rit mana nyithindi. Dhako mano timo gusingruok cha. Kikiwi wil kode nyathi Nyasaye. Ang'omo miya wacho kamano. Yie na nyisi gi dhok, wach moro gi dhok moro. Ni watende watu wema walio ndani ya uwezo wako. Kwa faida ya uzao wako, watende watu wema. Usilipe mabaya kwa mabaya. Maana maandiko yanatuambia ya kwamba anayelipa mabaya kwa mabaya, mabaya aondoke nyumbani mwake. Kama kuna watu wapo chini yako, watendee mema. Usiwe kama Daudi. Wengi wetu tunateseka kwa sababu wazazi wetu waliumiza watu na tunapitia kwenye machozi yao yaliyobeba maneno magumu. Tunapambana, tunarudi. Tunakemea mapepo jioni yanaibuka jioni. Jitahidi sana. Ishi vyema na watu. Watu wasitamke maneno magumu juu yako. Zuia machozi ya watu. Maana watu watakufa ila machozi yao hayatakufa. Hata kama wewe ujitaki, ishi vyema na watu. Watu wasilie kwa ajili yako. Usiwe kama Daudi. Watu wasilie kwa ajili yako. Mungu amekupa fedha na nafasi, watendee watu wema. Usiwe kama Daudi. Hata wale ambao hawaonekani wanadhamani kwako, wanadhamani kwa Mungu. Hata yule binti wako wa kazi nyumbani, mtendee mema. Maana machozi yake, maneno yake yana uwezo wa kufuta uzao wako wote. Tendea watu wema fulani. Tendea watu wema, watu wasilie. Watu wasitoe machozi kwa sababu umewaumiza. Usiwe kama Daudi. Nyathi Nyasaye warit utewa. Watim mana gik mabeyo kinde duto. Gimilungu ni Christianity is not just about reading a book. Not just about dress you put on. Not just a cross you hang around your neck. Not just going to church. Not just about singing for the Lord, saying hallelujah. Not just standing here at the pulpit and pretending to be good. Christianity is a life that must be lived every minute or second of your entire life on earth. It is not a theater, an act of stage. You act and then leave the stage. You need to leave Christ all the time, everywhere, in church and in the same way in the street. You need to love God here in church, outside the street, in good times, in bad times. Love Jesus. Always. Always do good to others. Timne ji maber. Ngamidak ge ot kanyo no nyathi Nyasaye. Kikibed kikudo wiye kinde duto. Kikibed kimiye chuny lit koywak ni kinde duto. Kikimiye chuny lit kinde duto. Adwa na nyisi nyathi Nyasaye. Ni another reason to make male and female. En ni couples to be glorified together. Couples to work together. Couples to suffer together. Nyaka miwa duong kanyakla. Nyaka wati kanyakla. Manaka wangi mondewa. Nyaka watagre kanyakla. Nikech ma Edward Kristo. To manaka wangi mondewa. Omiye wasom ni buk manjo rumi ya buru wesa paga. Au chiel nyaka paga beria. Buk ma Jerumi, nigi wach moro nyathi Nyasaye. Jerumi aboro wesa paka uchiel, Biblos ma Nyasaye wacho niya. Jerumi aboro wesa paka uchiel, ndiko wacho niya. Roho wuon oriwore gi chunywa kanyiswa ni wan nyithindi Nyasaye. To ka wan nyithindi Nyasaye kamano, wayudo mich. Mose singore nwa bende. Adwa na nyisi ni wayudo mich gi mana kama wan gi munde wa. Adir wayudo mich go ka achiel gi Kristo. Chutho ka wayie neno masira kode to wanayudo duong kode bende. Okiyie ne masira ka un gi Kristo to ka un gi chiegi bende. Okiye luongi ni nyathi Nyasaye to mana ka un gi chiegi bende. Okiye yudie mich to mana ka un gi chiegi bende kikrahalal kod nyathi Nyasaye. Jerumi aboro wesa paga uchiel emwa somo no. Wachaka somne chakro kachiel wesa pario gaboro. Chakro kachiel wesa pario gaboro Biblia wesa Nyasaye wacho niya. Mi nogwedhogi, kowacho ni giniya, beduru nyithindo mang'eny, kendo pong' piny. Nogwedhogi, Biblos wacho ni nogwedhogi, tinne nogwedh dhako gi dichuo, kiyudie gweth ka un gi chiegi nyathi Nyasaye, kiyudie gweth ka un gi odi nyathi Nyasaye. Ang'o momiyo ra ringo malal kodi ma wiwil gi odi? Ang'o momiyo ra ringo kodi ma tim kodi kamano nyathi Nyasaye? Kikichal gi Daudi, mane chalo ng'ama thiro ng'ama odhier. Wach mar thiro ng'ama odhier, nikech ineno in gi telo moro, koro ikaw akawa dhako, titerorigo nikech ineno kiloe. Adwa na nyisi kisomo buk mar Amos 2:7. Amos 2:7 nigi wach moro, wasom ni chuth koka kalo. Amos 2:7, Biblos ma Nyasaye wacho niya. Amos 2:7, Daudi ne neno ni othiro wadgi, neno ka ochi wadgi moterore godo, ma kendo no wacho ni mondo nege, mondo dong gi dhako no. Amos 2:7 wacho niya. Amos 2:7 Biblos ma Nyasaye wacho ni ande. Unyono jochan piny kendo thiro jomodhier oko e yo. Wuoi gi wuon mare dhi ir dhaka chiel ma jachode mar hekalu ma gidwanyre godo gi nying maler. Owacho ni nyathi Nyasaye. Unyono jochan piny. Uthiro jomodhier oko e yo. Wuoi gi wuon mare dhi ir dhaka chiel ma jachode mar hekalu ka gidwanyo godo nyinga maler. Kuonde duto ma ji lemoe, ginindo e lewni mosingnegi kuom gope. Divai ma ukao kuom joma ugoyo faini, umadho hekalu mar Nyasachu. To koro eka unema nomiya tieko jo Amor ma Rabochi ka yien sida. Ino matek ka yien ober. Ne atieko gi pip. Timbeni maricho nyathi Nyasaye nyalo miyo Jehova tieki gi odi. Timbeni maricho nyathi Nyasaye nyalo miyo Jehova tiek familia ni. Kibedie ng'ama odimore. Kik ithir jochan. Kik inyon jochan piny. Kik idhi gi wuogni e yo. Kik itim tim marach nyathi Nyasaye ma Biblos wacho ni wuowi gi wuon mare. Dhir dhako achiel ma jachode mar hekalu ka gidwanyo godo nyinga maler. Kik itim tim machalo kama nyathi Nyasaye. To rit mana singruok mantiere kindi gi jaodi. Singruok maniketo ne kuchako dak cha, birgo konde kinde duto. Singruok maniketo ne kichako dak cha, dak go konde kinde duto nyathi Nyasaye. Jo Thessalonika 1:12. Apani ne buk mogik. Jo Thessalonika 1:12. Biblos ma Nyasaye wache wach moro. Jo Thessalonika 1:12. Thessalonika mokwongo 1:12 nitiere gi wach moro ma adwa ni asomnie eka mii thuolo mar jiruok kondo wapenjre penjo bende. Jo Thessalonika 1:12. Thessalonika mokwongo 3:12, sorry, 3:12, Biblos wacho niya: Wachaki 11, ka Biblos wacho ni, Nyasacho kendo wuonwa gi ruodhwa Yesu Kristo mondo telnwa wabiru. To un ruoth nya ruoth mondo omi uheru kendo uher ji duto gi hera mogundho, mana kaka wan bende waheru. Ruoth mondo teg chunyu ubed joma onge bura, ka ubedo maler nyim Nyasaye wuonwa chieng' ma Ruodhwa Yesu biroe kod joge duto. Nyasachwa kendo wuonwa gi Ruodhwa Yesu Kristo mondo telnu, koketo kare kendo kubedo jaadiera kurito singruok manutimo gi mundu kuchako dak. Kech Jehova wacho gi duonde ni ok omor gi dhako mawere gi chuore kata dichuo mawere gi chiege. Tiende ni gipogore. Ringruok achiel kik pogre, nimar kutimo kamano to jachwech ok bedo gi mor. Nyasacho kendo wuonwa gi Ruodhwa Yesu Kristo mondo telnwa wabiru. To un ruoth mondo mi uheru kendo uher ji duto gi hera mogundho. Abiro miyambe mondo anyisu ni ruoth otelnu mondo uher mondeu gi hera mogundho, ka mondeu miu luor kendo kudak kod gi gadiera kinde duto. Ruoth mondo teg chunyu ubed joma onge bura. Ruoth mondo teg chunyu ubed joma ok ohero raha, nikech raha oseketho miere mang'eny, raha oseketho dak mameny. Kubedo maler nyim Nyasaye wuonwa chieng' ma Ruodhwa Yesu Kristo biroe kod joge duto. Nyathi Nyasaye, yena anyisie wach moro mogik ni both men and women are to be made perfect. Kanyo onge wach moro ni ma en dhako to ma en dichuo. Both men and women were to be made perfect. Mano kwa somo jo Ibrania 11:30. Jo Ibrania 11:30, Biblos kwa Nyasaye wacho niya: Ye manomiyo oinga mar Jericho podho kane jo Israel oseluore kuom ndalo abiriyo. Ye manomiyo Rahab dhako ma jachode ok onegi kane onego jomotamore winjo wach Nyasaye, ne ok onego nikech noserwako jombetre gi ng'uono. To an dachaka wach ang'o? Thuolo ne tama mar wuoyono kuom Gideon, gi Barak, gi Simpson, gi Jephthah, gi Daudi, gi Samuel kod jonabi. Yie manomiyo giloyo pinje mamoko kendo girito ji gi bura makare, mi giyudo ni Nyasaye ochopo singruokne. Yie manomiyo giumo dho sibuoche kendo gineno gero malach bende gitony e lweny. Kata obedo ni ne gin joma nyap, to yie nomiyo gibedo joma rateke kendo gidoko joma ger e lweny, mi giriembo jolweny mane oa e pinje mamoko. Yie manomiyo ochir ni mon moko jogi manosetho. Moko nosand malit kane ok oyie ni mondo resi, nikech ne gidwaro ni chieng' moro gichier e ngima maber moloyo. Jomoko noyany kendo chwadi, to jomoko notwe gi oketi e jela. Moko go gi kite, to moko nong'ad sirunda, to moko bende nonegi ligangla. Ne girwakore gi piende rombe kod piende diek, ka gidhier kendo gisandogi bende kane gin e chandruok malit. Ne gin joma beyo gi lala maok owinjore bet e pinyni. Ne gibayo abaya e thimbe kod gode, ka gidak e rogo kod buche manie lowo. Jogo duto Nyasaye noyiego, nikech yie ne in go. To kata kamano ne ok ginwang'o gik mane Nyasaye osesingore ni nomigi, nikech nosechano gima ber moloyo. Koparowa, tiende ni ne ok odwar miyo gidoko joma kare mak mana ka wan kaachiel kodgi. Gimanwa ni winje ni 39, ni jogo duto Nyasaye noyiego nikech yie mane gin go. To kata kamano ne ok ginwang'o gik mane Nyasaye osesingore ni nomigi, nikech nosechano gima ber moloyo. Koparowa, tiende ni ne ok odwar miyo gidoko joma kare mak mana wan kaachiel kodgi. Tine ni wach ni, both men and women are to be made perfect, ni dhi tim ni ji duto. En hera malich machalo nade ma Nyasaye osenyisowa kulungwa ne nyithinde? En hera malich machalo nade ka Kristo osebiro mondo miwa ngima moromo chuth? Kiyie yude ngima ni gi chiegi, kiyie yude ngima ni gi joodi, ra kik lal kodi. Adwa na nyisi ni ya, Nyasaye nochweyo dhako gi dichwo gi gimomiyo mwasewuoye. Kik iketh singruok mane itimo gi chiegi, nawasome buk mar Malaki 2:14-15. Kik iketh singruokno e nying Ruoth Yesu. Kok kamano nyathi Nyasaye, taneno ka e tielo mokwongo wasetieko puonjruok kwamba kawuono, kendo ka nitie medo kata penjo, wan gi thuolo matin kabisa ka nembni mag studio 0712111455 kata 0775416605. Mage nembni mag studio, achiel ka achiel inyalo gocho ipenj penjo, inyalo gocho ka in gi medo, inyalo gocho ka in gi wach machal nade, to mano kolor gi topic mane wawuoye kawuono, ma en ni tang'o momiyo nochwe dhako gi dichwo. Kuom mano, achiel ka achiel gonwa sim e namba 0712111455 kata 0775416605. Ipenj penjo, imed medo ma in godo, mondo watwagi kaka joka ng'ato thuolo matin no.
Hello.
Hello.
Yes, Milambo.
Karibu.
Ma Eric Odhiambo.
Machiegni Eric.
Kako panga. Awinjo puonj no kaka dhi. Miyo manyalo we chuore ka ni e dala to dhi e dichuo machielo.
Nyasaye ok morgo.
Mano Nyasaye ok dwar.
Nyasaye ok dwar owadwa.
Oningo be nigi obed gi dichuo manoyudo go singruok mokwongo no.
Mane kaka Biblos owacho e buk mar Malaki. Ne wasomo buk mar Malaki, ne en Malaki 2:14-15. Nyasaye okudwa ni uketh singruok mane itimo gi jaodi kane uchako dak kapod utindo.
Nikech in samoro ineno ni dichuo ma en go sano onge gi nyalo, to dhi kuom manigi nyalo.
Mano ok ber e mbele jachwech. Miyo dhako mosetimo kamano odog e singruok mane otimo gi chwore.
To koro mosetimo kamano to nyaka kony nang'o?
Mano koro Nyasaye ma ong'eyo gima bro timo ne. nikech wan ok dwa bed gi thuolo mar timo judgment. Thuolo mar ng'ado bura Nyasaye moseloso. Kendo joko manowuok moweyo dwaro mare. En kod gi gik mobro timo negi e thuolo mowinjore moseketo.
Asante sana.
Amina.
Aya.
Erokamano jawinjo. Namba en 0712-111-455. Machiegni?
Hello?
Hello?
Hey.
Yes.
Wintie?
Wantie machiegni. Pole, jawinjo wano. Nono na namba eno na birio bicha bicha bich angwena chel abora uchel nona bich kata nona birio achel ario achel 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 angwena bicha bich. Hello?
Hello?
Yes.
Oimore nyathi nyasaye.
Oimore nyathi nyasaye.
Irio namo studio.
Ario maber.
Elizabeth mara rombe.
Machigni Elizabeth.
Wacho mara chando ga chunya ka a.
Wacho na nyathi nyasaye. Erokamano. Jawinjo, wach mar ni dhako nolosi en wach madwa nanyisi ni kwa somo chakruok achiel Wesperio gabirio. Biblos ma Nyasaye wacho ni kamano Nyasaye nochweyo dhano e kido machal kode, nochweyo gi dichuo gi dhako, mi nogwedho gi kowacho nigi niya, beduru gi nyithindo mang'eny kendo pong' piny. Mane gima ndiko wacho. Thuolowa mar bedo e studio dhi karumo nyathi Nyasaye. Wanuo ni namba studio nyadichiel kende en 0712-111-455 kata 0775-41-605. Hello?
Hello, Milambo.
Yes.
Mae rado gi doktor dido mzito kaya mapera dizet.
Daktari karibu.
Eh, kore winja.
Awinji baba.
Somna class 50.
Eh.
Adek kare ya uchiel nyaka parga chiel mono koro nyisji adir makar.
Eh, wacho adek.
Auchiel.
Adek auchiel, aha.
Aparga chiel.
Deka uchiel aparga chiel Biblos wacho niya. Deka uchiel Ecclesiastes deka uchiel. Kinde mar dwaro gimoro gi kinde mar Dek Adek aparga uchiel Biblos wacho niya. Binasene no niye pinyni kamadire gibura makaro nego bedie. To richo ema betie. Ni awacho e chunya ni ya Nyasaye biro yalo joma kare gi joma richo machalre. Nikech kata e piny mabiro gik moko duto ne timore mana e kinde moketnegi. Amina. Nyathi Nyasaye, thuolo na dhi karumo. Kendo wadong' gi thuolo mathin kabisa. Yenaura wachnu ni nyaka kamwagike no waseyudo puonjruok kendo wasetwak e wach mar gimomiyo nochwe dhako gi dichwo. Waseyudo weche mopogore opogore to wadani watiek gi kwa wacho ni Nyasaye nong'eyo gimomiyo notimo kamano. yina mondo aketi lwet jachwech mondo jogo duto mosebedo gi chandruok e keny chako yudie mor kendo jogo duto manoseweyore gi mondegi gi chuogi odogi e singruok mane ondikno e buk mar Malaki 2:14 chani kani iseketo singruok kik iketh singruok nimar kitimo kamano to ok ber ne jachwech. Nyasachwa modak apanda maler mar Israel ogoni erokamano. Isebedo kodwa kane wadonjo e program masani ni Nyasaye. Isetelonwa kwa beto kendo osepuonjore dak osekethore nyathi Nyasaye ma dhano osewuok moringo mowuok e winjruok mane gitimo gi jodak kane gichako Nyasaye. Yie ibed kodwa iduognwa geno kendo. Yie iketie pachwa ni singruok mane wasetimo gi jok mane wachako dak winjo siki nyaka chieng'. Bed kodwa Nyasaye sabato mari. Wakao Radio Milambo gi jotich duto wakete lwiti Nyasaye ni mondo ibed kodgi kitimo gi malo kinde duto. Lendo duto, jogo duto mbodong ka madhi mbele gi lendo magi bed kodgi Nyasaye. Kibiro gi Nyasaye to gibiro nyithindi. Nyithindi duto mantiere piny mangima bende wakete lwiti Nyasaye. Maodonje sabato ni, donj kodgi sabato nyaka kiny podho chieng Nyasaye mangongo. Ero kamano kumuche duto nkech maesaye wa, enyingi Yesu Kristo majawar. Amen.